Mkawefuko ukendeze chilo adecha kukole chitongole chikampala Capital City Authority wamune Uganda Cancer Institute vita do mkono kundagano okulwanyisa obulwadde buno wansi omukago gu City Cancer Challenge kukola tabasuba mitwale bili buli mwaka nga singo okutawanya banna Uganda wa mwagwa nabana wa mabere ne kukola wakatungulu kabasajja. Kakati ya kulira kesisi ya Sharifa Buzeki agame nti omukago guno ogendera kakasanti buli muna Kampala amanya wayimiridde ku kokolo awo kujobu janjabi nengeri okwekumamu obutakwatibwa kirwadde kino.